Andolo na jula na batala Wenunga zozala Lomlilu ya shesunga ulogoti Getatu mtualuna Nia hamba You don't know how to love me You don't know how to love me anymore.